Mokgatlo wa Democratic Alliance o amohela tumello ya pholisi ya ho letsa molodi lekgotleng la masepala wa Vuzeledupi. Leano lena le eteletsweng pele ke DA le matlafatsa ponaletso le boikarabelo. Pholisi enana e tlo fa baahi, makhanselara le basebetsi bohle ba masepala tsela e sireletsehileng ya ho tlaleha bobodu, bomenemene le boitshwaro bo bobe ntle le tshabo. Masepala wa Vuzeledupi o na le email address le nomoro e tla latellang moo bohle ba ka kgonang ho tlaleha bobodu teng. Ena ke mohato o moholo o lebisang pusong e hlokehileng. Re kgothaletsa setjhaba ho sebedisa disebediswa tsena ho bua kgahlano le diketso tse mpe le ho re thusa ho aha masepala o tshepahalang.